Nikitazama chini kushoto kwangu kulia kwa wanizunguka kama bahari. Nikitazama juu, nikitazama chini kushoto kwangu kulia kwa wanizunguka kama bahari. Yesu wangu nakupenda, unajua kunikumbata. Ninang'ang'ana nawe, nitakuwa
Shama,
yes,
Adonai. Beep, beep.